angalalise ehlathini kuyothiwa ngiyahlala angalalise ehlathini kuyothiwa ngiyahlala
angalalise ehlathini kuyothiwa ngiyahlala
ngoba angifuni
ukuzwa
umfana lona angalalise ehlathini kuyothiwa ngiyahlala angalalise ehlathini kuyothiwa ngiyahlala
angalalise ehlathini kuyothiwa ngiyahlala
ngoba angifuni ukuzwa
umfana
zekusha bafana ziyakhala
golangele golangele bafana lonyaka lonyaka lezi golangele golangele bafana lonyaka lonyaka golangele golangele umfana lona uyofisa ukuhlala kuwo ngempela umfana lona uyofisa ukufaka isikhethe ngiyacela wena wona ngele bona le bafana lonyani lonyani ngiyovuka emthangaleni ngisifake emagxabeni konakele bafana wami ngiyovuka emthangaleni ngisifake emagxabeni bafana nentsheni wonakele wonakele bafana lonyani lonyani
wamalonde bafuna ukulwa nami wamalonde badlalela kuyo wamalonde bafuna ukulwa nami wamalonde badlalela kuyo wamalonde
Wamemeza ikovuzo kopya mako vuzo kome nivela abanye basazigovuza namanje. Utshelwa yimi kanjalo ntanga zamashinga. Udumo lamlandela loze lemfihlo ngalafuna ngiphela vele siyafunana. Yimi ushaya kwentombo odwa baqede bakhamuthi ngange nasitele vele namanje badlala kungisaba ngazi ukuzokhelelaphi lokho. Yimi umkhanyiso okhanyisekayo abana laba ngifika khona vele kuyakhanya kuyacaca nje. Angithi ngijaba kanjena-ke mina ngise-DM record. Asa!
You are my Lord, you are my Lord, you are my Lord, you are my Lord.